hadalka Raila Odinga hogamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ay maanta mucaaradku ay qorsheysteen inay sii wadaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan qayb ka mid ah dalka oo ay caasimadu ay ku jirto kuwaasoo ay uga soo horjeedaan dawladda iyo maciishada wadanka oo aad u kacsan hase yeeshee Raila Odinga ayaa sheegay inay joojiyeen todobaadkan dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dawladda iyagoo soo dhaweynaya wadahadalka bilowga ah ee uu ku baaqay madaxweyne William Ruto
We stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April
3, 2023. But in doing so, ama wajawaab ka timaada mudane Ruto waxaanu sameynaynaa oo aan sii wadeynaa barnaamijyadeenii muddo 7 hore ayaan dhowr jeer u sheegnay isu soo baxyada iyo isu imaatinku waa xuquuq dastuurkeenu damaanad qaaday
go'aanka isbahaysiga mucaaradka Kenya ay ku joojiyeen dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dawladda todobaadkan ayaa iimaanaya markii goor sii horeysay uu madaxweyne William Ruto uu hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu ugu baaqay inuu joojiyo dibadbaxyada kuwaasoo uu sheegay inay waxyeeleeyeen sumcadda iyo dhaqaalaha wadanka waxaana uu madaxweyne Ruto uu sheegay inuu si taxadar leh u dhageystay arrimaha uu ka cabanayo amaba uu ka dhawaajiyay hoggaamiyaha mucaaradka isagoo xusay inuu soo dhaweynayo tilabadaasi
I have carefully listened to the issues raised by my friend the honorable Raila Odinga in times like this
si taxadar leh ayaan u dhageystay qodobada uu ka hadlay saaxiibkii Raila Odinga waqtigan oo kale ma aha mid la isweydiiyo yaa saxsan iyo yaa qaldan anigu waxaan diyaar u ahay in aan gaaro aan la hadlo qof walba Kenyaana noocyada oo dhan ku doonaha ahaado waa ay ka mid yihiin xubnaha la doortay iyo kuwa la magacaabay ee siyaasadda kala duwan iyo weliba hormuudka diimaha oo aan la hadlay
labadii todobaad ee la soo dhaafay dibadbaxyadii ay taageerayaasha iyo mas'uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya ay ka dhigayeen qayb ka mid ah dalka waxaa ku dhintay ilaa 4 qof oo ku jiro askari ka tirsan ciidamada booliska halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 400 oo qof oo kale waxaa sidoo kale jira khasaare kala duwan oo soo gaaray dhaqaalaha wadanka muddadii ay dibadbaxyadu ay socdeen Si kastaba mucaaradka Kenya ayaa ku xiray hadii wadahadaladan ay la yeelanayaan dawladdu ay miro dhali waayaan ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dawladda Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi